drama on the bed.
Baby, we umewazidi wengi chako sifie. Na chako changu changu chako nikupatie. Moyo wanienda mbio mwaya, nisipokuwa na silali, sina ujanja kwako kukuchiti. Nishasema staki, hawana nafasi, wachana tena basi. Wambie na wakisema tutachana, wambie sawa, ila penzi letu linalindwa na Maulana, eti tutofika mbali. Wambie sawa, ila penzi letu linalindwa na Maulana. Lele lile lele lilo. Kunogopa na tamani duniani, tubaki wawili usijiondoka. Twende farawe, yani mbali minawe. Tupendane kila de, tushibana usiwape unono. Kukuchiti, nisha sema staki, hawana nafasi, wachana tena basi. Wambie na wakisema tutachana, wambie sawa, ila penzi letu linalindwa na Maulana, eti tutofika mbali. Wambie sawa, ila penzi letu linalindwa na Maulana.
KC Records.